Yeah, Genoa say, this is Kekli Production. Na uni Ronix. Anauliza Vision 2030 itakuwaje. Bro, hakuna time ya rough work. Ni better work hard, upite pass mark. I'll see you, twende chorus. Yeah. Na shindo Vision 2030 itakuwaje. Na vile kumesota, hakuna ganje. Nauliza bro, je, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani? Nauliza Vision 2030 itakuwaje. Na vile kumesota, hakuna ganje. Nauliza bro, jo, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani? Zaidi ya kuexist, nime choose to live. Sio tu kushare dope, but nita give. Cause yes, you wish regret, you not believe. Sio kucheki life tu, but mina passive. Nikiwa pima rada, then he apply. Waki hard salary, mina multiply. Wakiuliza nani huyu na waliza why. Cause seneta fulani ameleta lies. Nasema bro, jo ebu jilocate. Siku goja mana ata au reciprocate. Unagoja CDF do allocation. At small portion, kwa kila location. Izo fancy na bike tembe za abortion. Na hakuna worries kuget ni slow motion. Izo dozi na bike tembe za abortion. Na hakuna worries kuget ni slow motion. Na shindo Vision 2030 takuwaje. Na vile kumesota hakuna ganje. Na Nauliza bro, je, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani? Nauliza Vision 2030 itakuwaje. Na vile kumesota, hakuna ganje. Nauliza bro, jo, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani? Hakuna tense kali kama present tense. Lika kurisk life, kisha unaanza kutense. Kwanini atironix amekuwa president? Na bado we, asla umebaki resident. Kila month landlord, anataka iyo rent. Kucheki pocket, hauna ata single cent. Najidai kustruggle, kumbe una pretend. Na niki chocha wase unanipeleka hey. Unajidai kustruggle kumbe unapretend. Na nikichocha wase unanipeleka hey. Nasema wacha kulala garada cause leo ni celebration ya mashujaa. Nasema wacha kulala beto kairada cause leo ni celebration ya masuperstar. Life in short ni short, hakuna time ya rough work. Waka dangala upite pasma. Na shindo Vision 2030 itakuwaje. Na vile kumesota hakuna ganje. Nauliza bro, je, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani? Nauliza Vision 2030 itakuwaje. Na vile kumesota hakuna ganje. Nauliza bro, jo, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani? Kuna noma moja ambayo ina make sense. Kama Kapenguria 6 na Okambo 6. Hawa ni wase wali try eti kujirich. Though wali struggle kuget independence. Usiwa extra wase badwe wapende. Lakina kutendaya pia we mtende. We bro bila do in past tense. Napita na doya ni baka ni make change. Bora tu in the near future ni pari range. Ukidis my flow then umedead. Ata gaba wanajua mimi ni one day. Makaro wakini cheki do wana bend. Nika wana piga salute kwa president. Yeah. Aha. Nika wana piga salute kwa president. Ahoo. Twende kazi. Na shindo Vision 2030 itakuwaje. Na vile kumesota hakuna ganje. Nauliza bro, je, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani? Nauliza Vision 2030 itakuwaje. Na vile kumesota hakuna ganje. Nauliza bro, jo, utakuwa wapi? Bado na wanda prezo, atakuwa nani?